Yande joye mintaji chapande tati habaruji studio kalangu dimi Ali Nyali Abdul Munir tinta emono. Sembe habaruji mede hande studio kalangu ni halandu botu nyaloma itana do dunifa hande radio der lede duniyaru enanan dunifa hande ko kettintobe radio ji godon dunifa hande biata do are hebude habaru o enda. En kalandu ni fa handen do mabbol UIT hando mo maradi wonde ni jangirde universite maradi du non fa handen ekitade gollal e ude nyanya yewtar pinnirol meden studio kalangu adandu ni fa handen do durma indiraka sunusite der francire sapo etati lewru fevrier hitane fu batu nyaloma ittana do radio der lede duniyaru wadete sembe batu hala hitane ka gudun fande ka woni dubi hemre hande ni ko habaru no hokke do radio ji di andan ko himbe no pirte ibe gadane ekkintinoje ibe ittadun fande yewene mabbe UNESCO fedde dental lede duniyaru hawjina dun fande ande lugidi de hitane dubi ujunere ujunaji didi e sapo e go o joddini dun fande nyaloma batu gu enden dun dun fande ga andinde himbe fakka radio do enden lede afrique de enden ni dun nawtoro hettinade dun fa hande radio enden ga hebude habaruji nani ko kettintobe radio to enden gudumaria bi to majum ko madu mamadou waddi fita dengal fulfulde
radio yana da amfani sosai
saboda radio hunde non wodunde na fakka sanne ganna wawi andana hunde radio famine dun kadendan adamilo non hunde gonle berdama sainana kokko habaruji halat sai dun wele hande dana radio miden gonno le nimre minen radio be dari maundi wadda nimin Allah wandun dumoro non
fiye da haka
saurara radio yana kawa
hettina da radio no wadan neddo heba fama no wadan do himbe fama ko anda hanu deni goddun no yidi wadugo der radio neddo nata fadde ba dun watta an kaini radio no wodi na faka sanne no wodi der gurna neddo heba radio mun ko hettinto neddo no heban habaruji di leydidin e di leyde yasin habaruji labdi
ya kajish na gaskiya kuma
do lawol duni fa hande batu nyaloma ittanado radio der leyde duniyaru duni fa hande rewbe kettintobe duni fa hande studio kalanguto enden konni bi ko sigilaji studio kalangudi enden ni no gaddana do en bayla sanne der burna hande e jangu nani ko be mabbe bi ko Ibrahim Harouna waddi firtaade ngal fulfulde
radio yana da mutum radio no wodi na faka sanne to amin mido hettino radio jamma e nyaloma ko burata dubi an woranja mido hettino radio hettinade radio nandan hano jandi Allah hokko antari mi hettani rabbe an funo kettino radio ko an anda don kibata fama domu
labari abinda baka sani ba ma sai ka san shi
muhimmanci mai kyau wallahi
idin wodi na faka sanne gandon nan ta habaruji adunaru iri hanfu ko weli e komete wodi du anana der wajuji ko Allah wi e annabi jowi ayi huda no wodunde nafaka sanne wallahi nde mi hettinake radio subaka minanta beddo fende wala radio mi weltaki
pension dadi
eski ya radio woni
wonga radio no bangere weltare gon der gurna neddo don neddo famata no duniya wonno yada minen gollida emun min tawi mamiraabi amin no nawtoro emun minen do minen nawtoro emun no fantina himbe ko woni no wada fu gonga radio no huune ko wodi nafaka
da matakar muhimmanci sosai
Obex sarusi kawjido dun fanden tewteru bak e ko nande titani do anda leedi Niger dar andinoro mudon ni wi'i beedi wakkati kebanaado bindol inde jangobe natambe tewteru bak du enda ni hitani kede enda hanono cede usn hanu komiti kawjido dun fanden dadanaade hakke jangobe do enda leedi Niger haliri dum nangude dun fanden sappo didi lewru fevrier du enda fawarde laso didi mayru bindol gol enda wadoyti Université mo maradi jangirde mudun dun fa handen jande ekitade gollal e nyenyal UIT dun fa handen dubi sappo e joni gada ko jangirde denden ni singa ton andan jangirde denden ni mabbi gal l'école polytechnique acce yawde yeso janginol himbe micintinan himbe dun fa handen ko sappo lewru janvier hitane dubu jina didi e laso ene denno fa handen ministère leydi Niger kawjido jandeji mawdi adi ko mabude dun fa handen jangirde denden nani ko Bernard Abdoulaye mo Sinege maradi fedde dar nidudun fa hande en janginobe der jangirde mawde den ni wi'i do majjunko Mohamed Mamman waddi firtade ngal fulfulde
no kamarada
bandiraɓe amin tawaka nder hakkillo fukkingo na komin ngala habaruji dow filla sharia tawi du nder lawol laamu ɗum wi'i janguirde université nde maradi nden wala fu ko tuugi dormum hano ko ndarta filla laabi kiite nder majji no l'école to janguinte dow filla gollitirɗe jamani waɗi ɓeyditi e mum jon o le saɗornam momin tawa nder mum kam woni gollirɗe tawaɗe nder université ɗe andaka fu moye hawjiiɗe minen du woduɓe ande dow kulle jamani fedde litie min koƴana golle min anda toye min keedani gam litie gaɗannoɗo jande ekkintinoɗo ko talkuru bac plus de kañƴu bac plus 3 ɗum wattake kasin jonka sayt so ɗum janguin dow ekkintinol gonnon
formation
alal bittiɗo wanda ni sappo e go'o lewru février hitan duɓu ujuna ɗiɗi e laso e nayi timmidiriya hawtirade ɗum fa hande artiste levry international waɗi duni fa handen hawrine muɗum e waɗande himɓe kintinoje lawol ɗiɗaɓere majjum duni fa handen dow cingol sigilaji e duni fa handen fedde kokkoɓe habaruji gandurwi didde gattol himɓe macca ngaku e perodol ko watte caka himɓe ɓenden ibrahim inabutu sg duni fa handen timmidiriya wanden nani ko famtini dow majjum ko ismail haruna waddi firtaɗe ngal fulfulde
c'est un élément pour nous de soutien
huna non to amin ko waddata balla der golle ko fi durwi didde e maccangaako dum wadi min paami ko hokkobe habaruji no baawi gaddi balla mu en der durwogo do ko ciewata kokkol habaruji der fi golle durwi didde maccangaako no hokki sembe faram waɗango himɓe yewtereji pindinol e kokkol habaruji hisano momin gaɗi hawtade e balloɓe min gam darugo no waɗete ko hokkoɓe habaruji gatte nder ɗe golle duwdidde e maccan gaku waɗi min cuɓi hokkoɓe habaruji gon min kawriɓe min puɗɗi ɗe
golle
ko watta duni fa handen loreji mawɗi capanɗe joyi dindaɗi albacce goni no padda duni fa handen cakka birninko ni yaade illela leydi nigeria to enda gam duni fa handen kerolgol enden cakka leydi niger e leydi nigeria no mabɓa loreji ɗi enden mbawa natude nokkure den alaji salisu ardiɗo fedde jon en loreji adanɗi arɗe duni fa handen nani dane de watti ko moussa mamma arzika waddi firtaɗengal fulfulde
Allah jarbi kemin der fi o gan duɗal himɓe amin ko ƴuɓe albacce no ɓura loreji capanɗe joyi fu loreji mabɓe darnama andi nore gon fu ne waɗay sai horeɓe leydi nigeria wiɓe darne lawolgol mabɓa no wodi loreji gaɗɗi balɗe nayyi no dari sayni min ela Allah waddana min hoyirnan der fi o nder jo en loreji ɗin woɓɓe kay kamɓe demata albacce ɗen woɓɓe do lumoɓe non jehoɓe no koƴata jara fa sonnowa an kayni saɗarma mawɗo non horeɓe niger e nigeria heɓana mosolo o saɗarma gam saɗarma o fu dow talkani
samataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gotol gannden lawol laamu leydi joɗɗinagol joyi lewru juillet hitan duɓujinaɗiɗi e lasso ɗiɗi har ko darta duni fa handen tefol arsuku leydi ɗo enden leydi Niger de enden ni watti duni fa handen ko itte kese goɗon ni deka dow tawaɓe nder fiyo enden ni to enden nder cakantaraji région Agadez o enden e keme nayi yaade duni fa hande million go o ceede sefa kan woni ko yoɓete hitande fuu nani ko Salifu Abdourahmane ardiɗo Sarusi arzuku leydi duni fa hande région Agadez de enden ni wi dow majjum ko Moussa Mamma waddi firtaɗe ngal fulfulde.
C'est les taxes qui la nouvelle.
Non, ite non de la walamu kawjingol filla basol arzuku watti loreji mawdi njoba misali loreji sitarna yaade masiniji kelodi kaaje wadde dun chondi dun don fu million goto njobata illa jomun yobuno hokkete carte gon o hitande o watta ko o wata masin yewo kange on do buudi ujunaji la soji didi yobata nden non masin biitedo silix on do yoba ujunaji nayi kamɓe machine ni so kaƴa on kando kay ujunaji nayi woodi fa hande carte koko neɗɗo yaade nder nokkure to kange wasete ɗon on do buuɗi keme nayi neɗɗo yoɓata hokke carte ko hitande
carte e les annuel.
Asawe sappo lewru février tan duɓujuna ɗiɗi e lasso nayi harduni fa hande yande nayi subaka warde yande joyi ɗo enden ni nder huɓere ñamede enden ngulu ummi nder lumo rond point gaɗa diyan to enden ɗum duni nder commune joɓo o enden ni bonondaji gaɗi nder muɗum amma yettore Allah yonki ƴuwa e balɗe tati gaɗa majjum ni handen Mamadou Moutari Harouna Useni maire commune o enden ni nayini ko wi'i dow majjum ko Hassane Nourou Abdourahmane waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Allah waɗi min keɓai fuu maiɗo nder mun, amma gineji ɗuɗɗi mbuli. Widagol famude mana sababu ngulu hiite ngu wari e timminede fadde amin heɓude habaruji goɗɗi timmina ɗum. Leytende a toluji tawanga hakkunde luumo ngan min limana tendeje hemre e capanɗe jeenayi e jeɗɗi ko wuli. Nder filagu muɗum ɗon do min limi tendeje hemre e capanɗe joyi e go'o. Kamɓe butigaje lasoji ɗiɗi e jeetati, ɗum woni dimma bononde ngulu hiite gaɗɗo nder luumo ngo. Kano min joƴƴini fedde wadde hisabu bononda gaɗɗo.
Durma biyateke duni fahande nder Faransire Sunisit fodde duni fahande no limore OMS ano fedde dentalede duni aro hawjine duni fahande chelal himbe holliri do himbe hemre ko watta duni fahande himbe chapande na okan en tawrete nyawgu enda mabbul duna biyam baylul duni fahande keni di himbe pufata di duni fahande kan woni ko way waddude dalila nyawgu enda nanga neddo tawrabe duni fahande nyawgu enda no don no torro san en kettino yewtere rabiya may kan waddi firtaade gal fulfulde.
Mi yiɗa hendu ventilateur climatiseur waɗantakan hendu teddudu fuu mi yiɗa ɗum. Mi wota hiladi sahana sumra gattumi e hinere an.
Duuɓi 2010 geɗɗi kam fama ko Hawwa Isufu no wondi nyawu durma laalika ko inditira sinisit e faransire. Mura laalika non ka andaka non fu ko waddata nyawugun no ɗuuɗi. No docteur Hamidu Tahiru lokotorojo kawjiɗo e nyawtol irinawal laagi ɗi CHI de gallu nyamey.
Si alamaji ɗiɗi gonduɗo e nyawngu woni yiɗa arande fuu memol dabbaji misali mageru kamɓe ɓosaru. No woddu turareji ɗi kenduli tedduɗi ɗi jomu yiɗa yaade urdi en. Kulle ɗe fuu umminantana jomu nyawngu sangare mu.
Nder leydi Niger duuɓi 2014 eto gaɗango holli nder himɓe 2005 gonduɓe nyawu sukku no waɗa himɓe 44 goduɓe nyawu mura laalika ka. Hande nder lokotoroje no godi nokku to wonduɓe andal dow fi nyawtol nyawgum e wata fama nyawgum. Nani fama ko lokotorojo médecin commandant Ahmadou Issa mo hôpital mawɗo de référence Fantini.
No woodi e tooji ƴeewa faama nyawuuji baawɗi hollude joomun no waɗirta. Misali hoore joomun nde wattaama nder machine biyeteeɗo scanner, ɗum ɗon fuu no waawi hollude na walla durma laalika kan.
Suleiman Ibrahim illa duuɓi 2012 o faami ko imo woodi nyawgun.
So nyawngun ummanake kan hoore an nangata no naawa mi wawta foofude jiilol no nanga kan no pi'an no ŋanca.
Yeebaare na rafi sawraade no wooɗiri no waɗan na walla ka yotto to ɗum sattata na waɗe opéré ka woni ko lokotorojo médecin commandant Ahmadou Issa mo référence de gallu nyemey Fantini.
Nde na walla ka no yiɗi satta e joomum teewu ndaneewugon fuɗata nder poofirɗe neɗɗo ko saabanto ɗum rafi nanol hendu. Sey to lokotorojo ngollono nimɓe on feccinere joomum ittude ɗum faa ɗum waɗa lebbi jeegon heɓa to ɗum wartu kadenda.
Na walla non ka hana mura andaka abada ko haaja hilnaare no handi dow sawre no wooɗiri.
Bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata, amma miɗen mbiya ɗum ndu fa hande yande jeegom e mintaji 15 Hawa Ousmane ardoto battu joɗa haali duni fa hande har ko darta ko watta rewɓe duni fa hande tawen hokki sembe natol golle kokkol habaruji. Mi accan duni fa hande Mama Ada yottina habaruji ɗi hawsankoreto moɗon.
Nyande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyi do radio ji ɗi golliditto e WhatsApp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi.
To on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fi sariyaji e yitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 e min tagi 15.
Aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude kompa ko waɗi nder jeɗɗire.
Sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde en fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.